more usethale nikwa maxesha onke ngaphandle kwakho kusoze kwafana kwizinto zonke ndibonga ukunikhulisa kwakho nangento yonke lala ngoxolo lala ngoxolo uzohlela ungumzali ku maxesha onke lala ngoxolo lala ngoxolo uyinqobile imfazi ubuyilwa ngokuphumla
ngokuphumla ntombi uqatshulwe ufezile emhlabeni ndithabatha amehlo wam ndijonge phezulu ndicela kuwe bawo wamkela umoya wakhe lala ngoxolo
uhlala usentliziyweni yam maxesha onke ngomoya usecaleni kwam maxesha onke ngaphandle kwakho kusoze kwafana kwizinto zonke ndibonga ukunikhulisa kwakho nangento yonke lala ngoxolo lala ngoxolo uzohlela ungumzali kum maxesha onke lala subuyilwa ngokuphumla
lala ngoxolo marhadebe bungani mthimkhulu ndlebe ntla zombini mashwabada wena washwabadela inkomo nempondo zayo ziphonde zoqhwaya ezaqhwaya ilahle kwavela unonkala sithi makhulukhulu mthongathi wothiwa ngabawaziyo kuphela lala ngoxolo marhadi uthando osinike lona lenza singakwazi ixola ematshona kusafani nakuqala mama indawo yakho iyabonakala ungakhohlwa siyakhumbula nkosazana ufike nobangephula
kumbula maxesha onke lala ngoxolo lala ngoxolo ndizohleli ndikuthanda maxesha onke.